studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare no ka enay lewru juillet dum won sappo ko litin de wide jena yambe jabbirima stilima e sappo e didi der maison de la presse bamako do jottinono do kabaruji di jumaro yigalo grabon compétitivité tiɗa laaji ko nayri bangal politique ko won leleedi mali ndi fedde cedia wonde ɓe jottiki ile keñen leleedi ndi caggal ko ɓe kalde fedde M5 kañe hoorejo leydi ndi o fa hande ɓe pamra yiya soldat si goto mo leydi français holli tan wiyeto heddiki ni saha leydi mali ndi kanko noddirteɗo Florence Perli ɗum woni kumniɗo kabaru kaɓorɗo ndi leydi français ndi kanko kiɗiɗo kabaruji min jiltini microji amen ɗi hono kaɓorɗe gori leleedi meɗen ndi hono fo watta so neɗɗo hokke malfal tam so hokka malgal ana wawi tetede ɗumna hono watta so tete o gara famtade ɗum e journal ngal ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo betanden e bisimilla moɗon e heɗade hollitindiɗe fa hannden pamral ka heɓaka hakkunde hoorejo leydi ndi o kañe fedde neɗɗo noddirta M5 RFP wonde leleedi meɗen ndi caggal ko heƴaɓe leyɗele sedia won joyon jotti leleedi meɗen ndi fa hande ɓe keɓa gueɗɗiɗe fo pamra fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou
ɗum laatiki ñalawma imadaraji kewɗi kamo kawral foof heɓaka e muɗum ɗum woni ko yalti e ley dewrintinal yimɓe sedia o yalla dawdude tiɗalla politikaku leydi malindi e ley ñalawma o kalankoɓe joyo leyɗe hirnange runde afrique jiide président Ibrahim Boubacar Keita to Kulbatun caggal muɗum ɓe jiidi e ardiɓe M5 RFP fedde yelinde yo kananke leydi ndi ibeka imo do salli o so wala ko martana kumpa e ley kawrtal hakkude mabɓe kananke leydi ndi ardiɓe M5 ɓe kay ko jalti ko holliti ɗo mbayra ɗo goni fa hande e wi cogel kukala mayga ɓe holliti ɓeɗo kanakoɓe wiide tiɗala leydi mali ndi wona tan banggal jaabuji wuteji ɗi kayo ɓuuri foof jogala bonɗo laamu o fedde M5 RFP dardi yo foyre waɗe dow iwgol yimɓele heddiɓe e ley maji reji ñalaɗe sappo e go'o e sappo e ɗiɗi lewru juillet so banggal pelle laamuɗe ɓe jetti sanne garalngal ɓeɗo yimɓe mawɓe fedde ɗefu leyɗe ɗe yalla ñifude baasi hakkude ɓiɓɓe leydi mali ka noon jamma jengi tawene yimɓe sidawɓe wala foof ko martini kumpa ndena honni holtinde wala foof ko yaari yeeso
hollitindi wiide wala fuu ko golla wattu joni mi mayde e ndima kan ɗum ɓuurimi laato maccuɗo noon kanko Imma Mahmoudou Diko hollitiri wiide le majjuno o wiyoma haaja laaɓal waɗa faame yalla bonandaji ɗi homo wari ɓeɗo yimɓele ɓamde sappo fa yetti sappo e goho e sappo ɗiɗi lewru juillet ƴaɓɓi noon ndu keɗɗemo komo sifi dow hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou
on jarendi
so gonga haale fay hunde ɓe kallay kam ko pamɓe mi haali mi halti minen ɓiɓɓe leydi ndi yo dariɓe mi gana maccuɓe fay goto mbimi min kay yela am yo mayde e ley jingande leydi am dina mayde e ley jambi sukaɓe heddiɓe e ley majereji ɗi hanafi mayde mere so gonga koɓe kanni min ko woni fanda batumaɓe o minen mila wiide fay hunde biltaki ta
foofmerci bien
sikirab ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓude ɗum dustati amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi e goho no noddi oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321. Soldat si goto jeeyaɗo ley fedde barkande keñana hollitan wede heddiki ley saha leydi ndi ɗiɗo kabaruji yo kanko noddirteɗo Florence Perli kuminiɗo kabaru kaɓorɗe ley leydi france ndi kanko hokkiɗi o wi wakkande ɓe gonduno e fewtude guuɓe gonɗe tonɗe on wattu fo guel ɗo mobile blende guel soldat si mabɓe goto wonno ley hen kañum yeeso hawrtoyto e mobile kewguel pep bomboje so oɗo soldat si heddi ley hen fa hannden ko jaali ɗan gondi e wadde fa faame yalla homo wari oɗo cotto pharmacie noddirteɗo kojole commune joyoɓo ɗo bomoko ɗo hannden immadaraji ɗan gondi e wadde toon yimɓele taton kañum e naati e juuɗe hor ngaɗon wondi e waɗede dow hen le on ɗo wattu fo kamɓe cotto e pharmacie ngaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi immadaraji ɗan gondi e wadde fa ɓe ndena nokkule mabɓe ɗe keɗɗemo kanko docteur Aliou Badra waddo yo kanko goto e laamiɗo cottoɓe pharmacie ngaji leydi meɗen ndi komo suffi dow hen dow faccitago Ali Cissé
caggal oɗo golle hakkillaji amen yeehi kulleji fa heewi mi nardi yimɓeɓe fuu watta damal gollirɗi mum baafe ɗi jaaɓe wawa yulde caggal ɗum hakkunde amen ndu mi ɓami dabereji mbawɗi walluden men jokkinde golleji amen no ɓoyirta jamma keye min gaɗi jiidal hakkunde fedde daraniɗe golloɓe pharmacie kan e association aji won fedde joinaɗe kande ƴewde dabereji kanɗi ɓameɗe fa rena yimɓe golloɓe cuuɗi pharmacie ngayɗi kañe koɓe jogi won gollirɗi yogaji ɓattiɓe men min jiide e mabɓe ɓe kolli men kaaki ɗiɓe jogi miɗe anni suɓade hakkunde kaaki ɗiɓe kolli men ɗi kulleji komi kasindini yalla golloo pharmacie fuu ana heɓa ɗum tugorgal goto woni ɓande dabereji mbawɗe reenude men goɗɗo kasen ndu woni ana waji mbinido hooreɓe leydi daranade ndenago yimɓe kañe kulleji koɓe jeeyi miɗe narda hooreɓe lamɓe daro darne men
wattu joni homo fu hani tawrede kaborgal kaborgal hono fu ngatta du so teteda dum tam so jomu bami fa hokkama yamirore kani e kaytaaji dana way teteda fa kebe famtade ngare kede ko alisi se fewni do hen
directeur gollirde sécurité publique direction générale police holiti wide dokkade yamirore jogo malfal ana wawi teteda dengal ko sabbi binta fo tete ana heewi musudu arbi directeur de la sécurité publique
larme del fe so jomu tawrama yamirore jogade malfal ana wawi bantede so o jomu jogido nde yamirore jogade malfal jogara ki ngal no haniri tan bantete so jomu wadri ngal ko boni dun bantete na so jomu wadi war hore na won golleji bondi goddi gadaadi so jomu nangama e sariya malfal ngal bantete e jungu mudun fe so tawi wana malfal ngal o wadiri ko boni
ndokade yamirore jogo malfal ana wawi majirede ngal sini dum wadi jomu an hani holitinde laamu o law ko lati fu jomu ana wawi hebude tidalaji dum wonno ko Moussadou Arbi directeur de la sécurité publique direction générale de la police holitivide
donc lorsque le titulaire ce neddo jogido yamirore jogade malfal malfal ngal majjiri dun an hani yawnaade yaade e suudu sariya hollita ben malfal ngal majji mo hanna ben fu fa la on malfal ngal majjiri ka kanko hewtata kutteji ko malfal ngal wadata fu sabi anda ka yella mo heddori ngal na mo heddoraaki sabi o wari tan o wingal majji fe hunde hollata wana kanko jogingal so wonko boni ngal wadira kanko jukete jukkoje majji
même pas l'auteur yimbe ana tewta yamirore hokkede jogo malfaaji illatida laaji di puddi le hitande 2012 e wi honnotobe yogabe boydigol hippongoji e bonandaji wadi sabe ko himbe dokkete malfaaji lam ko be policier collectivité non dum wori be dart e jamarande golide mabbe
on kebi famu yodum Ousmane Niali Bouli Kanya Aminata Diall non hollitinde wiide fedde ne no der CICB wonde le leedi meden di dum won syndicat goddo tobe bibe ndibban gollobe wonbe tombe jarsoni himmeji mabbe di kuncenaka hore wattu jono be bi lebbi be ndewata ndudo suudu gollirdo fa hande be kuncenaka dum hore ko nayri bangal chafaaje mabbe ko nande mudun wakande mi noddino hon laamu ko wonbe tombe bi hi dum habbi hore muden sanne nyalawma hande sabide wala fu dulludo wiide gollirde kewde kanya udda le leedi meden di fa kebe famtar kedden adi CICB
chagal jide fa hewi ngaddi hakkune ame e horebe daranibe margal sundu wala fu dabare kebaano dum sabi so mi bami anniya yaade yeso
ido halaji yudi secretary general do syndicat gollobe CICB e bi mako tadifi juddiji mabbe di yo batte jogola bondo ardibe be denno ebe wajibina yo nyamande mabbe lebbi tati juddi yobbe don e don keddan Abdoulaye Boury kanko woni secretary general syndicat gollobe centre international de conference de Bamako
nous avons quand même mobilisé tout
min kanni gollobe tobe fu wada immadaraji be baawiri beete jango so horebe darani be margal suru CICB ndu yoba men yoddi lewru mendu min gadan ko min kaliko min diban horebe darani be margal suru CICB ndu yure nokko be ngartata nokko o so min keba yoddi ame wayde yugudi amen yoddi amen di bilake bawde leedini dalilu an woni jide kaldal kawral ngadangal CICB ngal ko buri millionaji temdere millionaji chapan jeddi se fa nanni be baawa wiide kalsi wala to yugude gollobe tobe
ce n'est pas possible
ardibe CICB holti dulla fi kabaru ngurudo o ka ewi mabbe e le kartal bangal hu changul hore kuteji bilide uddugol nokku o batte nyaw coronavirus kambe hore be gollirnde e kanye yimbe syndicat be totondir hakilaji do kabar mudum ka dum fufu tawede kanko kumani do jawdi gollirnde kulti wide madraji na gondi wadede yalla juddiji mabbe di fufu na jobbe kedana Umar Koulibaly kanko ni kalfunado kabaru jawdi CICB
yimbel gollobe le suudu CICB ndu joddi mu e golle mu bili ila sundu udda sabi nyaw covid-19 o tiddalaji di men golle mu di fufini dum sabi so min baawa yobude yimbel gollobe tobe won jide ngadde hakune ami horebe sundu ana wondi wadde ko waji fu yalla won dabena bawde hebenedo no yaawiri o do tiddal
mi citina wiide dum do wana fi guubo ko yimbe syndicat na gulito do tade fi yobugol njoddiji mabbe wattu lewru fevrier tan 2018 be do gollobe CICB ngadi non batu juujure yalla holtinde metti mabbe do tade fi yobugol njoddiji mabbe
nyaw coronavirus kenya noga etete lewdu jendu wiyam wala fumo odo nyaw ya e mudum dum woni hebbe odo nyawdu noga yam kanyam gon santanabe an holite wiide hebbe nyaw o leedi meddi ndu yimbe uynaade ido ma temet no chapan en janoyom en nayon yimbe la santanabe yo udnere temet jettom e chapan en jettom en janoyom heddibe le hebbe yo yimbe la temet dro en noga e taton wottu jone kebben kabaruji amen no coronavirus wori
si jotamani
on jotama bisna modon e kabaruji do coronavirus le leedi mali acti covid amen hande meman hala kuteji nyaw o do gulirde mawde gudurde e leebe mako do batta nyaw coronavirus o gulirde mawde njuppiti gollobe mun en be do mobe galle be fuf na metta sanne batte patron mabbe ngatna be hakkilo e leedi do wattuji coronavirus di kedda nako woni en khalifa goita
kanko yusuf togula o ngado suudu sukabe jeegom du o jogi le hotel o gollano le leedi meden di o metta do sanne o holliti yidi nyaw coronavirus o lati ki sababu so golleji mabbe dari ni tan du be tipira
depuis le mois de mars nous sommes
illa lewru mars juudi men goni wala fuko men gatta baba galle sini awala golle do bamako do en fuude andi ko watta le didal mawdo taweteda wembere fuura dun wala fu papi do mi le timode lewru korka ko fannima o noddi mi hawti himbe don fu chakuru maro kiloji debbe sappo dun tan woni ko min kebi
dun e tayde fu wobbe ka koliti wiide an gonde hebude fabotobe dun yimbe la jo en anniya julobi
e chef de famille
baba galle sini agollata do bamako do ala to garibu so wana sarabe an gombe sigaso kany en goni pabe be kan seda le otti ala gombe lemu e koliti min wiide sini nyaw coronavirus otimi be noddi tammi
les travailleurs seront appelés
mi cite den wiide ila nyaw coronavirus o nati le leedi meedin di hewbe njoppi golle tottaka hakkeji muudi en be mbibe kaaja laamo faabobe
fay boota nokku mutangul hore nyaw coronavirus udutete to kutadaltu nyande talatare nokko go leru juye won ko dido kabaruji di totta wonande kanko dogotoro nokko fayotaade nyande nokko go leru juye tane 2020 kutala woni arande le region sikasu bangal yimbe le chapani tato e dido nyawbe nokko e jetto samtanabe tato ibe neddo goto majjudo
do andani dun
tama on andi wiide runde afrique woni runde burde fuf hisade e nyaw covid-19 bangal ko buri unyaaji sappo e njoyo yube tiagal oceani dun do yo e le jateji agence france presse nyande atnere nogale rouge hitande 2020 c'est kewal ge nyaw o anato afrique du sud tourne bangal chapantati le thème de yonter yabinde wakkat juno kay wona non fi ngori ndi yawtal fi le de kewde runde de won ko holiti michael ryan kanko horejo lal jawdi to OMS tun e bi mako nyaw o yirwiri chapan joli temdere to Madagascar e chapan tati e gooli temdere to leedi Kenya to Ethiopia tun rabondiral yottiki fa nogay jogom le temdere chapan jo e jeddi le temdere to Zambia tun chapan jogom e jennay le temdere to Namibia e chapan jogom e jogom le temdere to Botswana fedde humani de kabaru chellal adnaru ndu holliti be runde Afrique to tinno jogorade soboy kabaru covid-19 o e huncen hore dun pabondiral dun timminta kabaruji amen hande acti covid soni on jidi rentade e nyaw o patti buccondire patti tamondire juude
studio tamani studio tamani yo pabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrab den lo ne le réseau ngaji meden di en fukiran dum do gawo do be kolliti wiide sukabe ko ya teme dro e chapan en jeego yom kany en gondi wadde ton immadraji wattu jono faabe jewto yalla hono be kani aytirade goriaji mabbe gondi ton di faabe chakko kasaraji kammo ko watta wakkati fu le ngallure de en gardan do seguro be kolliti di kasaraji dati dum wonon le lebbi jeegom dabbino di ko yata yimbe le no gay en jeego yom kany en keddile hen yimbe le du teme de jattom e chapan en jeeyom e didom kany en goni barmu le lebbi jeegom takiti di won le hitande hikkade e bisa jeewi du dum ngabiri ser burde ko rawani ko se grabo hollitinde wiide sembe kabaruji dum en jogini on do bete hande di idin hollitinde wiide dum won crise politique ko nayri bangal no fedde sed ya wonde worino wiyama wattu jono be jottiki le leedi meden di be pabray fa hande kambe dum won fedde neddertede M5 kany RFP wattu jono be ngadam boto juujure li altiner warorende fa hande on soldats en france ko be gombe le leedi meden di be kolitir soldats goto kany di ton wakande gube de memindirnodi sa halleedi meden di be bi dum won dido kabaruji kanko Florence Perlio kanko hokkidi e garantimni ni ren dum won hono pamir don ko nayri bangal kabore no wori le leedi meden hon fu han hokkede kaborgal hom han jogade do di won non sembe kabaruji dum jogini on do bete ande di mi joti on kala do bodon tawel li mali fe mangal mudu faande fadje fe no konna dido no do e sed yewtere meden de an wodi wassalam
sido tamani